adị pọm. Mgbeke nwanyị ọcha, abụ ihu dị nse adịla. Ifeọmae, Ifeọmae, baby let me be your man. Ifeọmae, Ifeọmae, baby please be my woman, oh.